I'm internationally, baby Toby, I'm internationally. Everybody, everywhere, I'm well known. Never was the more time I wanna talk on it. I'm Peter Illuminati, Wagalala, I'm Pisa Illuminati. Olimba Katunda, Gawadomukisa, Nenu Mizala, where you can send your kid up. Olimba, I'm Peter Illuminati, Wagalala, I'm Pisa Illuminati. Olimba Katunda, Gawadomukisa, Nenu Mizala, where you can send your kid up. Olimba, the Gambo, you'll be saying it, Ovija, maybe Kunta, Ovi Kendese. Bogera bino ne bogera biri oyo gwe bogera kote bamanyi na kuja isemu bakola bino ne bakola biri nga Katonda te yakuwa mukisa tozifuna obasalako obatukako obabuzako genze bakwogerako bogera bino ne bogera biri oyo mubikondo atagenda munyanja abato bayise kubakate kuno mulembe gwa femuleke tuzifune bampita Illuminati abalala bampise Illuminati olimba Katonda gwa wado mukisa nenu mezala gwe byogenzo njogerako olimba Peter Illuminati, Babalala Vampise Illuminati, Olimba Katunda Gwawado Mukisa, Nenu Mezala, Webyo Genzo Njogerako, Olimba Bavuvi Banji, Kunyanja, Basiba Kunyanja, Nebasula Kunyanja, Wachipote Bafuna Bugaga Nga Buno Bumogera Yogerako Nabulikade, Kankukulire Muganda Wange, Funeriato Ogende Mumakati Kenyanja, Opire Mumaziru Nakululamba, Golivayo Ngoli Mulama Tengo Zifuye, Ndikuwaye Tange Denyina, Eyoshua Dihiru Muganda Wange Chimanye, Everywhere everybody gonna say, baby, Tobia mo ani Illuminati my God. I'm a soka we kungulo galaba mefu, kumbe munda emiti majabwe jimi use. Munjogera ko, banjogera ko, nembisirika kati nangenda bambiko, yeah. Bampita Illuminati, wakalala bampise Illuminati. Olimba Katunda kwa wado mukisa, nenu mezala, webyo genzo njogera ko. Olimba Bampita Illuminati, wakalala bampise Illuminati. Olimba Katunda kwa wado mukisa, nenu mezala, webyo genzo njogera ko. Olimba. Nyoho de mola bebyo binji bye mutana laba lino si rugambo obudde bwakachate buna sipa mwe makula ne bigambo ebitaba yamba njuba yakapayo tena gwa mugera bino mugera biri ebitaba zimba wanji bayi miride mu makubo kange nayo musaje gwe mwetede ko ndi musaja rwazi wanji bale mega bye kukola mugera bino mugera biri nga bwe fuse Illuminati togeza ne weti ba kumukita gwa muno Katonda bobanga yakumuwa aba yakumuwa nimewacha wasemi maneno kwa mudomo watachoka Bampita Illuminati, Magalala Bampise Illuminati, Olimba Katunda kwa wado mukisa, Nenu Mezala, webyo genzo njogerako, Olimba Bampita Illuminati, Magalala Bampise Illuminati, Olimba Katunda kwa wado mukisa, Nenu Mezala, webyo genzo njogerako, Olimba Bampita Illuminati, Magalala Bampise Illuminati, Olimba Katunda kwa wado mukisa, Nenu Mezala, webyo genzo njogerako, Olimba Bampita Illuminati, Magalala Bampise Illuminati, Olimba Katunda kwa wado mukisa, Nenu Mezala, webyo genzo njogerako, Olimba.